simtaje jina,
anajijua.
Fundi wa raha sana,
anajijua.
Kiboko yangu,
anajijua. Samba kaniseme,
yule ninampenda sana,
anajijua.
Roho yangu,
anajijua.
Mwenye moyo wangu,
anajijua.